Samuel wandi Evelina awandi malangizo anga ananga mumvesese mukaona ndu ali mabanja ananga musasilile chikwati muli mavuto chikwati chikanga mbuya chikwati chikanga skulu iwe ndikuza
mwana wanga Samuel chikwati muli mavuto satamandire kukwatira mwana wanga ndiku Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Samueo Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatira Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Mangire kupatiwa Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka
Inenga tulemba homweki Patili kulemba kalata Pereka kuligeo fulendi Kaleza uzaka kumbuka Sigulu sisogolo yanga Sigulu ndisogolo yako Kaleza uzaka kumbuka Chikwati chikanga mbuya Chikwati chikanga skulu Iwe ndikuza
Mwana wanga Samuel Chikwati muli mavuto Sata mangire kupatira Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Chikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Samuel Chikwati muli mavuto Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka
Mwana wanga skulu wakana Matia sufuno kwa tila Kaleza uzaka kumbuka Ona ine sina punzile Mwana wanga uka punzile Kaleza nzaka vina Mwana wanga ndagwada pansi Mwana wanga univeleko Ine tate wako Chikwati chikanga mbuya Chikwati chikanga skulu Iwe ndikuza
Mwana wanga Samuel Chikwati muli mavuto Sata mangire kupatira Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Samuel Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatira Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Samuel Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatira Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga ndikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Samuel Unchikwati muli mavuto Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka Mwana wanga Evelina Unchikwati muli mavuto Sata mangire kupatiwa Mwana wanga dikuza Kaleza uzaka kumbuka